Yeah.
What
a fam kid.
Fam
kid. Jared Monster dance to my beat.
What?
Yeah.
What a
school, school. Rah. And a mission ya kusasula tuition.
Kusasula.
Politics ya focus sensation. Mwana, chimo to sako tension. I'm a youth, I got to fight for this nation. Tabira vera mapo ito jafuna commission.
Jafuna.
Yeah, I got to fight for my rights, nigga. Mwemapa gila yellow ready don't go. Situation fuse hada bana betu. Kaze tomba lida mubia politics kubanga kawanga buga. And I'm a ghetto, life is like a trick. Police launa launa mwana bana nga baba piga. Tinkwende vyo bebe mbezi nati chagambo mochiga. Bodikana kumbela nkavolo chali wange mbuga. Yeah.
Ha!
Yeah, nalina chali wange mbuga. Set out a downtown nga fetu tunda zisiga. Yalina family nga lino fatama chevoga. Ageta youth mchala na abatali na bawa sugar. Yeri yadange kaya beranga mbaga. Na yechira chimo muganda wange ya gwamu bambega. Yeah, bamugamba jeyo ID. Te alina yesala waba lezi side. Mbuga bamula bulleti, mraidi. Life you fuck a mystery. Political instability ya causinga injury. Mchala na abatewe katiba musama mo history. Tulina kuluana na itande tufune victory.
Ha!
Let's fight for freedom.
Let's fight for freedom.
Let's heal the world.
Let's seal the world.
Let's fight for freedom.
Let's heal the world.
Let's heal this nation.
Let's heal this nation.
Let's fight for freedom.
Fight for freedom.
Let's heal the world.
Let's fight for freedom.
Fight for freedom.
Let's heal the world.
Fight for Uganda.
Let's fight for freedom.
Fight for Uganda.
Let's heal this nation.
Fight for Uganda.
Let's fight for freedom.
Fight for Uganda.
Let's heal the world.
Na 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 na
na na na na na na na.
Let's heal Uganda.
Yeah.
Na 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 na. Let's heal the world.
Uganda.
Guna mole mbegwa kwe berera mu. Busajja bufatanga mbatobe ilo bera mu. I got to fight for my rights nga chari mula mu. Kubange gwanga liyafu nga tenda batu bera mu. Nga philosopher katu kwa tikalamu. Rasta tuyambe kuwa muzei tatu jamu. Teta ganchuka chuka teto bera nga Saddam. Zenyapata nida batoba nga sako madam. Yeah. We need peace. Tewa salamu.
Ati.
Yeah. Look at things different in a bigger picture.
Tini kwenda kure kure.
Yeah. Yes, a fuck kid.
I'm not ready to leave power.